leyingoma nothi wongum leyifumana ichance bayicule so ndiyabulela uba nifumana ichance bandiyicule.
Yeah, we finally made it. Balelano olethwa munyana wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe ngengoo. Yeah, we finally made it. Balelano sister wami brother wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe ngengoo.
Yeah, I say ubomi nyewethu uyakwazi one time uvuke kasi uve gunshots cishelwa ziiawuthi zakho kwakuwena oletha kanamsebenzi. The next time uphezulu ujonge ubomi from endabeni umamele indaka sho.
Yeah, we finally made it. Balelano olethwa munyana wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe ngengoo. Yeah, we finally made it. Balelano sister wami brother wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe ngengoo.
Yeah, amasango avuliwe ngicinga ndlala icricket sani boundary nisibushile price zamu zinyukile ndiyijani yezontumile ndindoda ematoteni kubasamo zamu nifundile bathini. Okay, ukhona ulayini ophakamayo eliliphupha likabikho ma uqina umzabalazo sihlala nimele ikasi so senitshintshe nakanjani phethe ibrooklak sekodana nebanyisa bathakathi ndinebrathe ndiphandanazo ndinosisto othandazayo ndinothixo ophendulayo plus the chair ndithandayo andiziboni tu ndiluza ndamba nabo ndamba nabo the only time nga wini xa ngekho chair ndilandelayo bathini. Okay, from ikasi to a Paris bomba mi movie ayo drama joy action sohlala nipushe ipassion kimhlaba nipushe ifashion makhulu wam andiringa wathi nyana you a legend. Okay,
yeah, we finally made it. Balelano olethwa munyana wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe ngengoo. Yeah, we finally made it. Balelano sister wami brother wakhe is famous. Whoa, amaphupha fezekile kudala sahlupheka amasango avuliwe ngengoo.